halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. Waxaan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Waa subaxnimo Isniin ah, bisha Oktoobarna waa 25 sanadka 2021. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falsiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Saaka ee Caalamkana waxaa ka mid ah qayb ka mid ah wareysigii uu VOA du ay la yeelatay Mukhtar Robo Abu Mansur.
Macallinkaas Axmed baa noolaa, waa isoo wacay. Wuxuu igu yiri qadiyadda baybaracaad ka samaysay saameyn weyn bay nagu yeelatay, waa in dawo loo helaa. Markaasaan ku yiri maxaa u dawo ah, wuxuu igu yiri dadkaas waa in birta laga aslaa.
Doorashooyinka golaha deegaanka qaybo ka mid ah Puntland oo Saaka ay dadweynuhu u dareereen. Waxaa kaloo aad maqli doontaan Yurub oo xanuunka coronavirus uu furanba aan ku hayay ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Dowladda Itoobiya ayaa laba weerar oo dhinaca cirka ah shalay oo axad ahayd ku qaaday gobolka Tigray. Dowladda dalkaasi waxay xoojisay howlgalka muddada toddobaadka ah socday ee dhinaca weerarada cirka ah, kaasoo ka dhanaa ciidamada mucaaradka ku ah ee gacanta ku haya inta badan gobolkaasi. Mid ka mid ah weeraradan cirka ayaa lala beegsaday galbeedka gobolka Tigray, agagaarka magaalada la yiraahdo Maya Tasebri, oo ah meel markaasi ay sheegtay dowladdu in ay ciidamo ka tirsan TPLF ay tababar ku qaadanayeen. Sidoo kalena weerarka kale waxa uu ka dhacay magaalada Cadwa ee waqooyiga gobolka Tigray. Waxa uuna sheegay afayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Lagasa Tulu inay bartilmaameedsadeen warshad militarigu leeyahay oo TPLF ay gacanta ku haysay, sida ay dowladdu sheegtay. Ma jirin qaab loo xaqiijin karay sheegashada dowladda maadaama isgaarsiinta gobolka ay go'an tahay. Afayeenka TPLF Gidaajo Reedo ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inuu qof deegaanka ah ka xaqiijiyay in duqeynta ka dhacday deegaanka Maya Tasebri ay ku dhacday cisbitaal, isagoo intaasi raacay inaanu la socon khasaaraha weerarka Cadwa uu geystay. Dadka ruushka ah ee dalbanaya fiisayaasha deganaanshiyaha ama kuwa dadka degaya Mareykanka ayaa hadda laga doonayaa in ay u safraan safaaradda Mareykanka ee Warsaw, sida ay sheegtay shalay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, iyadoo arrintaasina ku eedeysay ruushka oo xaaladda sii adkeeyay. Arrintani waxay soo baxday kadib markii la xalin waayay xiisadda ka dhex aloosan Mareykanka iyo Ruushka, taasoo gaartay heer midi-midi ku taag ah, waxaana Moscow ay hoos u dhigtay tirada diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha diblomaasiyiinta ee Mareykanka ka jooga Ruushka. Ruushka waxay cambaareeyeen talaabada Mareykanku ee bixinta fiisaha ay ugu wareejiyeen Warsaw, waxaanay arrintaasi warbaahinta kala hadlay Maria Sakharova, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa eedda arrinkan dhabarka u saartay Moscow. صباح وناكسن دغستيال ملبورن دغستانيسان Mukhtar Robo Cali Abu Mansur oo horay u ahaa ku xigeenkii ururka Al Shabaab oo bishii December ee sanadkii 2018 dowladda Soomaaliya ay ka hor istaagtay inuu u tartamo hoggaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa bixiyay wareysigii ugu horeeyay. Mukhtar Robo waxa uu tan iyo bishii December 2018 ku jiray gacanta dowladda Soomaaliya, isagoo mar lagu hayay xarunta hay-adda nabad sugidda ee NISA. Sanadihii ugu dambeeyayna waxa uu ku jiray xabsi guri. Mukhtar Robo waxa uu la soo xiriiray idaacadda VOA, waxaana hore u maqasheen qaybo kala duwan oo wareysigiisa ah. Haruun Macruuf ayuu u waramay qaybtana waxa uu kaga hadlayaa ururka Al-Shabaab iyo gelitaankiisii baydhabo xilligii uu ka tirsanaa Al-Shabaab.
Shabaab waa kala taagnayo horta markaan muqdisho imid iyo markaan kala tagnay sanawaad badan ayaa u dhexeeyey horaan u sheegay kutadii aan iyagii iskhilaafnay horaan u sheegay inaan aqiida ku kala tagnay dadkuna aqiidii isku sohamacma ku kala tagaa iyaguna way ii dirsan yihiin inaan aqiida ku kala tagnay ma inkirayaan horta nimanka aqiida aan ku kala tagnay kadib anigu deegaanka ilaan iska tagay oon iska joogay duruusi baan ku akrinaayay meeshaydaano iska joogo ilaa hadda dartiisa waxaa dhacday dhacdooyin badan waxyaabihii aan uga soo tegay wax kamida ah waxaa kamid ahaa anoo duurkaas joogo sheekh cabdiqaadir jacmey baa la dilay raxmatullahi tacaala calayhi sheekh markii la dilay waan ka hadlay haddaad xusuusataalkii ood codka inaad ka helaysaanaan umalayn waa kan idii sheekhu waa shahiidu mixraab dowdi baa lagu dilay mid muslim oo tukanayo la dilay cumar ibnu khataaba igu horeeyey kan dilayna gaalkii buu ahaa abdulu almajuusi ninka sheekh cabdiqaadir dilay waxaan ku eri shaqadii majuusiyeed buu qabtay shaqo muslim ma qaban iyaguna sheekh cabdiqaadir oo tukanayo ruku cusan bay ay salaada ku dileen ay maanta tirsan yihiin inay sheekh cabdiqaadir dileen ana shahiidu lmixraab baan u arkaa marka meesha lagu kala tagay haaruno kan nafteeda kamida waxyaabaha kaloo cajiibka ahoo inaan kuu sheego ay tahay waxaa kamida hadda marka laysoo weeriri karay anoo meesha iska joogo duruus akrinayo ayay maraykanka iga qaadeen lacagtay isaaleen markii lacagtii la qaaday rag badan oo maanta aan rajaynayo inay dhegeysan doonaan oo aan qaar badan nolol aan ku waaba dhinteen ilaa unaxriisanta dhimatee ayaa isoo waceen markaan saas leeyahayna walaal haabiin anigu iyaga igaalaysiinayo anigu gaalaysiin maayo muslimiin khaldan inay yihiin baan u haystaahe ma gaalaynayo laakiin iyaga way igaalaysiiyaan inay igaalaysiiyaan nafteedan haddana inaan adigada ku kala tagnay waxay igu qoreen bay kamid tahay anigu gaalaysiin maayo egiibaa isoo wacdo waxay igu yidhaahdeen maraykanka lacagta kaa qaaday waxaan rabnaa inaad deeniso aada tiraahdo lacag la igama qaadi karo anaa u baahan way isaarnaanaysaa kir baa la igu yiri waa isaaran tahay anaa raba sidaydaan ku rabaa waa idin layn doonaa waa noo tahay dhebe uur dhihi maayaan ku iri marka horena isaara ma dhihin iga qaadana ma dhihin dhihina maayaan ku iri markaasay igu dhaheen dhiigaagaa banaan qaar iyagi kamid ay igu dhaheen dhiigaagaa ku banaanaanayo uri waxaan ku iri dhiigeeya kelimo maraykan loogu jawaabo baadin ku banaanaado uu banaanaaya iyo tagaan ku iri
waa gartay marka su-aasha halkaa la isweydiin kara waxa weeyaan marka dad fara badan bay gacanta shabaab saas ugu baxay aada sheegtay oo dad badan oo rayida maxaan ku yidhaa waxba galabsan qalad lagu dilay sida aad adigu sheegtayba marka ma ka qoomaysaa shabaab inaad ka mid noqotay
waal horta weliga iguba anigu mu-aamaraad iyo laablaab maba ka shaqaynin mana la igu yaqaano cali dheerana wuxuu igu haystay oo warkuu sheegay waad maqla isaga ka dhexraadi weligay anigu waxaan aaminsanaa dadka inaan la dhibin dowladnimada la raadiyo wixii dulmi ah in lala diriro wixii xaqana lala shaqeeyo intaas un baan qabay qofka bani aadanka bani aadanka oo dhanba kulli ibnu aadan khata khayru khata ina tawaabuun wax kastoo khaldan waxay noqdaanba oon anigu ku khaldamay rabbigay baan uga toobad keenaya iyadoo cidda qasbaysa aan la arag wixii wax kastoo wanaagsanay oo aan sameeyeyna ka dhoobumay maayo
way su-aasha kale hadda xilligan ku jirta saaxada siyaasada iyo soomaalida dhegeystayaasheena dhegeysanaysa waxa weeyaan al-shabaab ma yihiin urur lala hadli karo diyaar ma u yihiin wada xaajood jawaabtaada
kan hataa meel haddaan kaga noqdo dadka iyo dadka hala daayada waxyaabaha ugu daran oo nimankaas aan ku dirirnayba ahayd waad og tahay baydhabo markaan galnay dadkii joogay xildhibaano 780 iyo iyo dad badan baan meesha ugu tagnay runtii markii waa la hadalnay oo meesha hadal bay uga baxeen qofna ma aanan wax yeelayn maalinkaas axmed baa noola waa isoo wacay wuxuu igu yiri qadiyadda baydhabo aada ka samaysay saameyn weyn bay nagu yeelatay waa in dawo loo hela markaasaan ku iri maxaa u dawo ah wuxuu igu yiri dadkaas waa in birta laga aslaa maanta waxaa fiicnaan lahayd inuu noolaan lahaayo uu ii jawaabi karo laakiin niman qabaayo waa warjiray
kaasi waxa uu ahaa mukhtaar roobo cali abu mansuur waxa uu u warramayey حارون معروف دغستيال قيبتن او دنبايسو دمهستران waxaad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimada hadii Allah uu dalay uu noo samaxo markana Puntland dadweynaha ku nool magaalooyinka qardho ufweyn iyo eel ee Puntland ayaa saaka u dareeraya goobaha codbixinta iyadoo amaanka magaaladana magaalooyinkaasina si weyn loo adkeeyay wariyaha Faadumo Yasiin jaamaco ku sugan magaalada qardho ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda magaalada iyo sida ay doorashadani u socoto
doorashada saddexda degmo ufeyn eel iyo qardho oo ahmed hordhac ayaa saakay lixdii subaxnimo waxa ay ka bilaabatay degmooyinkan loo asteeyay waxana gabi ahaanba la joojiyay isisocodka gaadiidka magaalooyinka ay ka socoto doorashadu taliyaha qaybta booliska gobolka karkaar gaashaan la sare faarax nuur maxamed ayaa VOA u sheegay in 25 goobood ee degmada qardho ay ku sugan yihiin ciidamo amaanka sugaya waxa kale oo taliyuhu inoo sharaxaya talaabooyinka dhinaca amaanka ah ee ay habeenimadii xalay ku dhawaaqeen
amaanka gobolka karkaar guud ahaan waa sugan yahay degmada qardhaa waxa ka dhacay doorashadan 25 xarumood oo soo jeedin loo diyaariyay ba ay ka dhacaysa doorashadu ciidamada amniguna goob kasta way ku sugan yihiin waxayna sugayaan amaanka waxaa dheer ciidamadaas ciidamo kale oo ka saaido loogu talagalay magaalada dhan ee amnigeeda sugan marka amnigu saakito waa u jeedaa sida xaaladiisu tahay
dabcan jawiga horuba ka bedelan yahay marka bal awaamirta cusub oo saakay dadka aad ku soo rogtaan maxaa ka mid ah idinku amniga sugaan
faaduma ay dadku wax badan ay sugayeen baa u yimid waxaan filayaa asla qaadan doono waxa ka reeban gaadiidka isu socodkiisa magaalada maartay in la jaam gareeyo waxa ka reeban qof aan kaar wadan inuu seejooyinka yimaado oo maaratay dadkii codeydayay oo leynka ku jiray oo khashaad ku sameeyo waxa ka reeban magaalada in waxna soo galaan waxna ka baxaan marka ammaanku boqolkiiba boqol ammaan la isku hadlayn kara way aad buuna ammaanku sugan yahay
qaar ka mid a urur siyaasadeedyada u xusul duubaya inay guulo ka soo hoyaan doorashadan iyo dadweynaha doonaya inay codkooda dhiibtaan ayaa dareenkooda uga waramay V O A
magacaygu waa maxamed khaliif xasan injineer jabiye gudoomiyaha ururka cadaalad iyo sinaan olihii waa noo soo dhammaaday saddex isku soo bax baanu ka qabanay magaalooyinka ay doorashada hordhac ahi ka dhacayso oo maanta waxaa la sugayaa shicibku inay codeeyaan codkoodana ay ku kala saaraan ururada
bismillaahi raxiim magacaygu waa caashe khadar cabdi waxaan ka tirsanahay urur sosaadka kaax dareenkayga wax la soo koobi karo ma ahan maanta waa maalin taariikhiya waa maalin isqori doonto baal dahaba ka geli doonto marka koowaad waxaan rabaa inaan ilaahay mahad celiyo noo suurta geliyay marka labaad waxaan rabaa inaan mahad celiyo madaxweyne sayid cabdullaahi dani oo ifaafaladaas cusub iyo hirgelinta iyo asaasintaas u qabaal dhigay oo dhagax u dhigay inaan codkeena dhiibano waxaan ahay anigu sharax gola deegaan waxaan u taagan inaan golaha deegaan kusoo baxo kuraasta inaan ka noqdo dadka bulshada wax ka bedeli doona degmada qaran u adeega doona dalid
magacaygu waa nadiifa maxamed cali waxaan ahay isku duwaa ururada haweenka sagaalka gobolka Puntland saaka waxaan u taaganahay inaan codka bixiyo waana aad baan ugu faraxsanahay in ay noqoto qof iyo cod guulo waaweyn inay kasoo hoydaan oo ay maaragtaa taabo gasho aadi aad saaka waxaa jirto gabdho badan oo maanta u taagan golaha deegaanka gabdhahaas oo ah xisbiyada kala duwan ee tartamaya marka fursad aad u weyn waa 42 gabdhood baa ku jira marka waa fursad fiican
jawiga magaalada qardho waa mid ka duwan xilliyadii hore waxana saaka lixdii subaxnimo dadweynuhu u dareereen goobaha codbixinta safaf dhaadheer ayaa loogu jiraa sidii qof waliba uu codkiisa si toosa ugu dhiiban lahaa Faadumo Yasiin jaamac V O A qardho
mid farsamayaqaanada qalabka beeraha ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa hindisay makiinada macmal ah oo dhulka lagu falo isla markaana waxtar u leh wax soo saarka beeraha kuwaasoo dadka beeraleyda ah ay kaga maarmaan qalabka dibadda laga soo dhoofiyo oo qiimo badanna ugu kici jiray qalabkan ayaa hoos u dhigay qarashkii makiinadaha dibadda laga keeno ku bixi jiray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warbixintan noo soo diray
Hassan Ali Addo waa 20 sano jir in ka badan 30 sano ahaa makaanig weyn oo geerish gawaarida lagu sameeyo kule xaafada Baryare ee magaalada Jowhar. Hassan Ali waxa uu farsameeyaa makiinadaha gaar ahaan cagafta beeraha lagu qodo. Waxa uu ka waramayaa sida ay ku timid in uu hindiso cagaftan uu farsameeyay.
Makiintan waxay u hirgashay marka hore daruuftaas waa inaan beerleyna ahay. Beerleyna oo isku kusantaa sideeda bana iska cariirsantaa. Maskaxdeedii kale ahay kusoo dhacay, maadaama beerley oon ahay oon u dhibaataysanahay oo laga maarmaynin, taasaa ii suuragelisay. Jangafaankii biyaha caway waa oo matoorada biyaha iyo matoorada xaniinta oo loo isticmaalay waa. Waxaan u doortay dhaqaale iyo wixii aan ka bixi karo inaan sigiya. Matoor kaleeto weyn haddii la aado qarash maraba, qarashkii anima haas wixii haasale saacadaas inaan wax ku qabsado oo fikrada aan ku dejiyo. Marka garaash meeshaan aan ka shaqaystahay oo nolol maalmeedkeeda aan ka raadsada. Nolol maalmeedkeena siil rabi ma iska noqonayo. Waa wax oo ilmaha markaas iskaga filneen aan iska helaa maalintii.
Haddaba cagafta uu farsameeyey Xasan Cali maxay kaga duwan tahay cagafyada kale ee dalka dibaddiisa laga keeno? Hawshan farsamada ahna intee sano ay ku qaadatay? Xasan isaga haynoo sharaxo.
Tan waxay aga duwan tahay, waxay wadataa kabaab ay wadataa. Waxay wadataa macnaha yaambada ku xiran tare umra liraad, kuwaasna saxan waa. Tare umarka saxanka, tare umarka macnaha afal badan. Tare umarka meesha fal waa waa, kurdada waa soo bixina, carada midda hoose waa soo saara. Midii kor jirtana hoos u dejina. Marka sidaas darteeda kurdada saas ay aga zuulayan. Markiintan waxaa sana igu qaadatay Shacbaankan kiika afar ayaan bilaabay. Hadii afar sano wey iyo xaalo kale inta lagu sameeya makiinaalka tumooga, kuwa finjilka, kuwa jafka shiida, makiinaalka jafka shiida, makiinaalka geedaha shiida dilra waa la sameynaa. Waxaa kale inta ugu weyn ood aragteen waa cagafkan buuab. Farsamada inay banaanka ay tahay, inay banaan ahayn oo faals ay tahay waxaa ku ogaan karteen inta aan sheegay cagafkan. Cagaftan waxay dhammaystirantay aan bilaabay, waxaan iga gowday bishaan Oktoobar 1-deedii aan falow ku bilaabay.
Tallaabadii ugu horreysay ee Xasan Cali waxay noqotay in cagaftii uu farsameeyey uu ku falo ilaa 3 saac beer uu isagu leeyahay oo markii hore qarash badan uu kaga bixi jiray.
Markii ugu horreysay 1 saac aan falay, markii ugu dambeysana 3 saac oo aniga aan leeyahay beertaas waxaan ku fadhiyay galley. Horta kow waxay leedahay yaanba aragidi dhammaato. Yaanba awur ay leedahay, yaanba awurka hadda ka baxda, kawaabay leedahay, kawaabayda ka baxda, waraabay leedahay, galleedina soo dhalataa ay leedahay. Galleed markay soo dhalat kadibna meeshii dad ay ka yaanbay lahaayeen waxaa yaanbaynaysa yaanbo. Awurkii wixii hadda isku daro macnaha falka waxaa laga qaadanayay 3900 laga qaadanayay. Markii haddana waa la awuraa la yiraahdo, lacag waxaa iga galaysa 1 milyan camal ay iga galaysa. Awurkii ka baxa haddana kawaaba haddana la gala, kawaaba marka la galo 3 qofaa kawaabaynayso. Adii raashinkooda iyo macal kawaabihii ilaa 6 saac camal, haddana lacag adiga 200 camal ku baxaysay 50 camal macal raashinka. Wixii markaa waa ay baaqdeenaa saacii waxaa inaan ku fala aan rabaa oo inaan ku bilaabo aan rabaa 280 maadaama oo kuwa kale 300 ayeen.
Xasan waxa uu rajo ka qabaa in qarashkii ka galay farsamada cagafta uu ka soo ceshado shaqada falidda beeraha deegaanka Jowhar.
Lacagahaas oo makiinada iga galay waa mid aniga oo jeebkeeda oon ka bixiyo iyo mid walaal aan ka soo qaado oo deen macnaha mustaqbalka iska dhiibi doontaa. Isku halays hadd waxaa lagu leeyahay ilaa 200 cam waa lagu leeyahay. Wallaahi falka dii tooso waa inaan iska bixi waa laga yaabaa. Adigii kolba saasaan jeclaa haddii ilaahay raba inuu ilaahay toosi oo toos oon iska bixi aan jeclaa. Kaalmaan helana waa kaasa.
Xasan Cali Cadow ayaa ugu baaqay bulshada reer Jowhar ee beeraleyda ah in ay ku soo xirmaan maadaama uu qiimo dhimis u sameeyey. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wadamada Yurubta Bari ayaa dadka u soo ridanaya xanuunka COVID-19 waxaa tiradooda kor u dhaaftay 20 milyan. Dalalkan oo la baaxaa degaya kiisaskan cusub ee gaari heerkii ugu xumaa ayaa bulshooyinkooda in ka yar kala bar waxay qaateen tallaalka dhibicdiisa koowaad. Dhinaca kalena waxaa faraha kasii baxaya dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 waxaana ka mid ah wadamadaasi dalka Romania. Warbixin amuurtan ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dalalka bariga Yurub 4% ayaa ku nool bulshada adduunka oo dhan degan. Haddana waa dalalka kiisaska COVID-19 ay caalamka ugu badan yihiin. Iminka waddanka Hungary ayaa tallaalka ugu badan siisay bulshada ku nool dalkooda, iyadoo 2% ay qaateen tallaalka dhibicdiisa koowaad. Ukraine 19% ayaa tallaalkaasi qaatay, waana tiro aad u yar sida lagu xaqiijiyay xogta ay ururiso hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO mashruuca tallaalka. dadka uu xanuunku soo ridanayo ayaa muddooyinkii u dambeeyey isa soo tarayay xilligana qiyaastii 380,700 oo qof ayaa xanuunka qaadaya maalintii, waana tiradii ugu badnayd ilaa bishii Noofambar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Waxaa la xaqiijiyey in 3 dal ee adduunka dadka ugu badan ay u dhimanayaan xanuunka COVID-19 ay ku yaalaan qaaradda Yurub. Wadamadaasina waa Ruushka, Ukraine iyo dalka Romania. Maxamuud Carab Sabuub oo ah wariye madax banaan oo degan magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine ayaa iga waramay xaaladda COVID-19 halka ay dalkaasi marayso.
Aad iyo aad baad Cabdixaafid oo u mahadsan tahay. Sida laga soo xiganayo xarumaha caafimaadka dadweynaha dalka Ukraine, waxa uu si rasmi ah u asiibay ama ugu dhacay cudurka COVID-19 qof. 360 ka mid ah waa shaqaalaha daryeelka caafimaadka oo uu asiibay cudurka COVID-19. Tan iyo bilowgii ololaha tallaalka Cabdixaafidow, waxaa la tallaalay dad gaaraya 429,920 qof. 24 saacadood ee lasoo dhaafayna, waxaa Cabdixaafidow cisbitaalada la dhigay 2,500 oo qof. 350 ilaa 500 oo bukaan ayaa u dhintay cudurka COVID-19 maanta. Baarlamaanka dalka Ukraine ayaa kulan isugu imanaya ama yeelanaya, waxayna doonayaan inay kaga arrinsadaan in xayiraad lagu soo rogo dalka Ukraine si aanu u fidin cudurka COVID-19. Waxaana xayiraadahaasi lagu soo rogi doonaa isu socodka gaadiidka iyo tirada dadka rakaabka ah ee baabuurka dadweynaha fulaya, iyo sidoo kale in aan loo safrin gobolada uu cudurku ku badan yahay.
Agaasimaha xaaladaha degdega ah ee ururka caafimaadka adduunka Mike Ryan ayaa sheegay kadib markii la qaaday xayiraadihii dalalkaasi saarnaa, iyo iyada oo xilligii qaboobuhu bilowday ay kiisaska xanuunka COVID-19 dalal badan oo bariga Yurub ku yaala cirka isku sii shareereen. Magaalooyin badan oo ay ka mid tahay caasimadda Bulgaariya waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo kadib markii ay dowladdu ku soo rogtay goobaha ay bulshadu isugu timaaday in lagu galo shahaado cadeynaysa qaadashada tallaalka. Kiisaska ugu badan ee cusub ee COVID-19 bariga Yurub waxaa laga helay dalka Ruushka, iyadoo oo 5 daqiiqaba laga helayo 1,210 qof, waxaana culays weyni soo fuulay adeegyada caafimaadka ee dalkaasi, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Mikhail Murakhsho. Magaalada Moscow oo ah degmada ay dadku ugu badan yihiin Ruushka, waxaa maanta laga bilaabay la xiray dhammaan xarumaha ganacsiga marka laga reebo dukaamada laga adeegto badeecadaha muhiimka ah iyo farmasiyada. Dalalka kale Yurub, Slovakia 3,480 kiis oo cusub ayaa laga helay, waana waddanka Yurub tallaalka ugu yar ay dadku qaateen. Britain waxaa soo baxaya calaamado muujinaya inay wasaaradda caafimaadka culaysyo badan ay soo fuulayaan, iyada oo kiisaska COVID-19 ay maalinba maalinta ka dambeysa soo badanayaan, waxaana laga cabsi qabaa in dalka xayiraada lagu soo rogo ka hor fasaxa Krismaska oo ku beegan bisha Disembar ee fudda inagu soo haysa. 29,009 kiis oo cusub oo xanuunka COVID-19 ayaa Britain laga diiwaangeliyey 24 saacadood ee u dambeeyey, halka ay 115 qofna u dhinteen xanuunka. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay 327,573 qof ayaa Britain laga helay xanuunka, waana koro kacdhan 117.9. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Dhegeystayaal, markana ciyaarihii iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkeenii ciyaaraha. Aan ku bilownay dhinaca iyo dalka Ingiriiska, kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa si weyn ugu tamatay kooxda Manchester United oo ay ku garaaceen 5 gool iyo waxba kadib markii ay ku booqdeen garoonkooda Old Trafford. Kulankan oo ka tirsanaa horyaalka Premier League ayaa sidoo kale loo tiriyaa kulanka ugu adag ee laga ciyaaro gudaha Ingiriiska. 3 ka mid ah goolasha waxaa dhaliyey Mohamed Salah, 2 kalena waxaa u kala dhaliyey kooxda Liverpool Naby Keita iyo Diego Jota. Manchester United ayaa xalay waxaa ka muuqday isku dhexyacsanaan iyo jahwareer, taasoo kaliftay in goolasha intaa la eg shabaqooda lasoo taabsiiyo. Guldaradii xalay ayaa cadaadiska kusii kordhinaysa tababare Ole Gunnar Solskjaer oo in muddo ahba xal ula dhibaatada haysata kooxdaasi, tan iyo intii uu shaqada ka fariistay Sir Alex Ferguson oo guulo caaqibo leh kooxdaasi lasoo gaaray. هدبو ريها فيو ايدا نور حسن نور عيارتي حالي داوني اياه ويدييي وحي كاقل دمي كوحدة مانشستر يونايتد
وحكالية كاقل دمي الاسكرة عيوحي هايين شحدي يو فلسفدي يقاب عيارتكي وكو عياري تابراها كوحدة ننك ليرادة أولي جونر سولشا انتي داوتي غار اهان تاقرياش مانشستر يونايتد dadka ka faalooda ciyaaraha ciyaartoydii hore ee cuslaatay ee hadda telefishinada ka tabiya ciyaaraha dhamaantood waxay isku raaceen in mas'uuliyadda uu qaaday ama uu qaadan doono tababaraha isaga ayay nafarta ku gudan tahay sababtoo ah ma ahayn oo kaliya ciyaartii ay la ciyaareen Liverpool shalay ee guuldarada culus soo gaartay ee tan iyo saddexda sano ee la soo dhaafay sidii loogu dhiibay maaragtay hoggaanka ama tababarka kooxda Manchester United Solja marna ma uusan la imaanin qaab ciyaareed qanciye taageerayaasha Manchester United tan ugu daran waxay tahay in xil ciyaareedkan oo lacag badan ay maamulka kooxdani ay kooxda galiyeen sida iyagu soo gaday Sancho oo ku dhawaad $100 million laga soo bixiyay daafici Real Madrid iyo xulka Faransiiska Varane oo runtii ah difaac khibrad weyn leh iyo Cristiano Ronaldo oo aan aqaan oo ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan dunida kubadda cagta iyo ciyaartoydii hore u joogtay sida Pogba oo kale marka intaas marka la isku daro waxaa soo baxaysa in Manchester United marka mid loo fiiriyo ay hayaan ciyaartoy muhiim ah laakiin dibku u yahay tababaraha marka waxaan u eegtahay in tababaraha uu iska tagi doono ama shaqada laga ceyrin doono
kulamada kale ee xalay la ciyaarina waxaa ka mid ah kii kooxda Leicester City ee labi halka kaga badisay kooxda Brentford West Hamna waxay hal iyo eber uga badiyeen kooxda Tottenham dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa la ciyaaray iyadoo Atlanta iyo Udinese ay hal iyo hal isla dhaaf waayeen Fiorentina waxay saddex iyo eber uga badiyeen Cagliari Verona afar iyo hal ay ku garaaceen Lazio Roma iyo Napoli eber iyo eber ay ku kala baxeen halka kooxaha Inter Milan iyo Juventus ay hal iyo hal isla dhaaf waayeen horyaalka La Ligana kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray Sevilla ayaa 5-3 ku garaacday Levante Real Madrid 2-2 ay ku garaaceen kooxda Barcelona waana kulanka loo yaqaano El Clasicada Real Betis 3-2 ay ku garaaceen Rayo Vallecano Atletico Madrid iyo Real Sociedad 2-2 ay isla dhaaf waayeen warkeenii ciyaarahana waa naga intaa
ciyaarihii iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursu samakaab aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codka Seenab ciga heesdii Jaalale si jaalale iyo kasteen biga yaan idaacadeenni aroorimo ku soo gabagabeenayna intaan marka la hawada ku kulmi doono xagina saacadu markay tahay kooda iyo barka duhurnimo aad degsan doontaan barnaamijka dhalinyarada maanta nabadgelyo
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. A former senior Saudi security official who helped oversee joint U.S. counterterrorism efforts claims the kingdom's crown prince once spoke of killing a sitting Saudi monarch before his own father was crowned king. The former official, Saad al-Jabri, did not provide evidence for the claim to the CBS News program 60 Minutes, which aired Sunday. It is the latest attempt by the ex-counterterrorism official to try to pressure Prince Mohammed. The al-Jabri family says the prince has detained two of the al-Jabri's adult children to try and force their father back to Saudi Arabia, where he is wanted for alleged corruption. Southeast Asian leaders are meeting this week for their annual summit, where Myanmar's top general, whose forces seized power in February and shattered one of Asia's most phenomenal democratic transitions, has been shut out for refusing to take steps to end the deadly violence there. Myanmar defiantly protested the exclusion of the senior general Min Aung Hlaing, who currently heads its government and ruling military council, from the summit of the Association of Southeast Asian Nations. Brunei, which currently leads the 10-nation bloc, will host the three-day meeting starting on Tuesday by video due to coronavirus concerns. The talks will be joined by President Joe Biden and the leaders of China and Russia. They're expected to spotlight Myanmar's worsening crisis and the pandemic, as well as security and economic issues. Again, Southeast Asian leaders meeting this week for their annual summit have now blocked Myanmar's top general from attending. There is more available at voanews.com. This is VOA News. Democratic U.S. Senator Joe Manchin appears to be on board with a White House proposal for new taxes on billionaires and certain corporations to help pay for President Joe Biden's big domestic policy bill. A person who requested anonymity to discuss Manchin's position tells the Associated Press the senator is agreeable to the White House's new approach on the tax proposals. Biden spent hours Sunday at his home in Delaware with Manchin and Senate Majority Leader Chuck Schumer. Democrats are trying to wrap up talks on the social services and climate change package, now being eyed at $1.75 trillion, although that figure could climb higher. A northwestern Chinese province heavily dependent on tourism closed all tourist sites on Monday after finding new COVID-19 cases. Gansu province lies along the ancient Silk Road and its famed grottos filled with Buddhist images and other religious sites. The National Health Commission said 35 new cases of local transmission had been detected over the past 24 hours, four of them in Gansu. Another 19 cases were found in the Inner Mongolia region, with others spread across several provinces and cities. Residents in parts of Inner Mongolia have been ordered to stay indoors altogether. The Guatemalan government has declared a month-long dawn-to-dusk curfew and banned public gatherings in the northern coastal province of Izabal, following 2 days of protests against a mining project. Thousands of police confronted demonstrators angered by a nickel mine run by the Swiss-based Solway Investment Group. Protesters say they weren't consulted about the mine and lobbed stones at police, who responded with tear gas and stones. The country's highest court has suspended operations at the Phoenix mine because it ruled that indigenous groups in the area had not been properly consulted about the project. And residents have set up protest encampments and held marches demanding they be included in the consultation. Mali's interim authorities will confirm a date for post-coup elections at the National Reform Consultations in December. A representative of a UN Security Council delegation said this after talks Sunday. The timeline is a further sign that Mali's military leadership is likely to extend an 18-month transition to constitutional rule that it originally promised would culminate in presidential and legislative elections on February 27th of 2022. And Haiti's capital has been brought to the brink of exhaustion by fuel shortages after staggering along despite an earthquake, the assassination of the president, gang violence, and mass kidnappings. More than 2 weeks of fuel deliveries interrupted by gang blockades and abductions have been an issue. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Daily Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Mbatti in Washington. Today is Monday, October 25th, and here are some of the stories we are covering. Uganda police say a Sunday bomb blast in the capital Kampala was the work of terrorists.
Our joint task teams of experts from counterterrorism, intelligence, and investigations have confirmed the incident was an intentional act of domestic terror.
Aid agencies in Somalia's Guri Seal district suspend operations due to fighting. The U.S. and Zimbabwe continue cooperation to improve health services to Zimbabweans. Sierra Leone's gender minister will join us to discuss the country's gender parity bill introduced in parliament. And Eswatini political parties and civil society reject King Mswati's call for dialogue amid protests.
We can't go to a venue which is a predetermined outcome, and we have no control on the agenda of the meeting. The environment, in our view, as Kibaya, is hostile to the pro-democracy voice of this country.
And Benin legalizes abortion across the board. Those stories plus Samson O'Malley's voice are coming up on Daybreak Africa. At a bar has killed at least one person and wounded seven others in the Ugandan capital, Kampala. President Yoweri Museveni says the incident appears to be an act of terrorism. Halima Atumani reports from Kampala.
President Museveni made his comments Sunday in a series of tweets pledging to bring the perpetrators to justice. His remarks come hours after Saturday's explosion ripped through the Digida bar, which was crowded with people eating and drinking. Naweso Jemima is a waitress at the bar. She says, "We thought there were gunshots, considering the fact that this bar had been talked about in the news." She also says, "We were shocked to see all the chairs had burned. Beer bottles were broken. I turned to see a colleague's back had been torn to pieces. Another had his hand and feet torn off." Police spokesperson Fred Enanga says their joint task force team also categorized the incident as an act of terrorism.
Three men, disguised as customers, arrived at the eating point at around 8:30 p.m. And among these three, one of them was carrying a polythene bag containing unknown items that he placed under the table where they sat. They disappeared afterwards, abandoning their package at the scene.
Enanga says the explosion covered a radius of 5 square meters, suggesting an improvised explosive device was used.
Our joint team of bomb experts has established that the explosion was out of a crude device, which was assembled using local materials of nails, other metallic fragments.
There has been no claim of responsibility. Earlier this month, Britain issued an alert in which it warned that terrorists were planning attacks in the African nation. But Ugandan police say at this point there is no link between the Saturday night incident and the warnings. Halima Athmani for VA News, Kampala.
The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, known as OCHA, says aid agencies in the Guri Seal district of Somalia have suspended operations because most of the residents there have fled the town. OCHA says there is a need for urgent food, shelter, water, and sanitation, and protection assistance for the affected people. There was fighting over the weekend in the Somali state of Galmudug between the Somali National Army and the Alusunawal Jamaa. Abdi Malik Abdullahi is a Somali analyst from Mogadishu. He tells me that besides the humanitarian concerns, the fighting is jeopardizing the overall campaign against Al-Shabaab.
In the past week or so, particularly the last 2 days, there have been intensified fighting between government force led by Gagmuzuk Security Force together with the SNA and the Danab Commando, trained by the U.S. on one side, and the Ahlus Sunnah wal Jama'a forces on the other end in Gureel town, which is around 65 kilometers south of Dusamaret. At least 20 soldiers were killed from both sides. As per the official figures, almost more than 50 were injured from both camps. Many of the people from the town have also fled, and there is a huge displacement. And as we speak now, both sides are claiming that they are still in the town.
Why is the federal government forces, why are they fighting this group?
I think it has something to do with what happened in the past. The current Gelmudu administration came into being in February 2020, and it didn't just come up. It came up after a serious fight between Gelmudu and government force with the Ahlusunnah wal Jamaa, who were initially controlling this region. So after almost 2 years, the Ahlusunnah wal Jamaa group regrouped and, sort of mobilized their supporters and managed to capture Guri El town, where the fighting is currently ongoing. That was early this month. In the past few weeks, the Gelmudug support forces, aided by the government forces, were also mobilizing and sort of preparing for this offensive. So it basically comes down to who controls what. In the meantime, the common enemy seems to have been forgotten.
That is exactly what I wanted to ask you. You said the common enemy. What does this mean for the fight against Al-Shabaab, which poses the most threat to the Somali state?
It means that particularly security priorities have been neglected and downgraded, in the sense that all this, army and artillery and weapons ought to be, to have been, used against the Al-Shabaab, which is against the existence of force camps. But that's not what's happening at the moment. So it's a failure in leadership in this region and in Somalia as a whole.
Abdi Malik, thank you so much. It's so nice to talk with you.
Welcome, James. It's been nice to talk to you as well.
That was Somali analyst Abdi Malik Abdullahi speaking with us from the capital, Mogadishu. The U.S. Embassy in Zimbabwe says joint effort by the two governments to improve health services to citizens are going well, despite what many observers say are often strained relations between Washington and Harare. Rutendo Mawere reports from the Zimbabwean capital.
The acting U.S. ambassador to Zimbabwe, Thomas Hastings, recently commented on the successful collaboration between the two governments during a recent tour of the Rujeko Clinic in Harare, Svarasekwa Sebab. The center is one of several health institutions supported by the U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief, or PEPFAR. Ambassador Hastings told the press that the U.S. is working to provide much-needed assistance to the country's health sector.
Yes, I'm happy to say that although the U.S. government and the government of Zimbabwe have some differences, those differences really do not get in the way of the health assistance that we provide. There's been tremendous stability from my government in support for PEPFAR and the fight against HIV/AIDS. The program is in its fourth president now. Under President Bush, President Obama, President Trump, and President Biden, we've continued to support PEPFAR and continue to support interventions in Zimbabwe.
Hastings said various funds provided by the United States have helped Zimbabwe prevail in the fight against HIV and AIDS.
And the fact is, the fight against HIV and AIDS has been a real success in Zimbabwe over the 18 years of PEPFAR and even before that, other forms of support.
Harare City Health is the city council's department that oversees all local clinics providing primary health care to Harare residents. Speaking on behalf of the Director of Health, the city's epidemiologist, Dr. Michael Vere, says the U.S. PEPFAR program has helped address some of the challenges facing Zimbabwe's health sector.
The project is a very noble project for the city of Harare. It is a project that has had a profound impact in terms of some of the indicators that we track, especially with regard to HIV, with regard to cancer screening. For example, with HIV, the minimum required is 79%, and we have been able to surpass that treatment of cervical cancer lesions.
Vera acknowledges that poor salaries for health workers have led to a shortage of health workers in the city council. But he says PEPFAR has helped address this challenge. For VOA, this is Rutendo Mawere in Harare.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, October 25th. In Eswatini, formerly Swaziland, representatives of civil society organizations, political parties, and concerned citizens have rejected a call for dialogue by King Mswati III through Sibaya, a people's parliament. The Southern African Development Community, NUASADC, had recommended such dialogue, but the Multi-Stakeholders Forum says Sibaya is not an appropriate venue for an inclusive dialogue and has no significant value in shaping the destiny of Eswatini. Tulani Maseko is chairperson of the Multi-Stakeholders Forum.
We reject Sibaya as a platform for engagement and dialogue in Swaziland. In our view, Sibaya has completely failed over the years to respond to the call for engagement and democracy in Swaziland. Sibaya is a window dressing exercise. We have no control on how it is managed. We have no control on the chairmanship. So we can't go to a venue which is a predetermined outcome, and we've got no control on the agenda of the meetings. The environment, in our view, at Sibaya, is hostile to the pro-democracy voices of this country.
But the Eswatini Constitution says that the people, through Sibaya, constitute the highest policy and advisory council of the country.
You would have noted that in our five-point plan, we are calling for a new democratic constitution. The essence of that is that we cannot continue to pretend as if what currently exists as a supreme law is of any help to us. We are in this crisis fundamentally because this very constitution was crafted with the intention to entrench an undemocratic oppressive system. We cannot therefore be subjected to an oppressive document. Number two, the king cannot pretend to follow the constitution when he himself is the number one culprit to undermine and disrespect this very constitution. So he cannot pick and choose when to comply with it and when not to comply with it. We are demanding a process where we shall go into the forum as equal partners into the discussion, not the words where he subject. That must come to an end. We reject this thing with the contempt that it deserves.
But the king's appealing for calm. He says that there can be no dialogue while there is violence going on in the country.
The question is, who's perpetuating violence? We are not the ones who are killing people. We are not the ones who are maiming and breaking the bones of the Swazi people. We are not the ones who go in the middle of the night, house to house, to brutalize and torture young children for standing up and demand democracy. If we need to create an around of camp, it is for the king and government to ensure that the environment exists, not for us.
So what do you want in terms of how this process can come to an end? Because there has to be some dialogue.
Well, the one who's been calling for dialogue for the last 30, 40 years, we cannot now refuse to dialogue. But the terms and conditions of engagement cannot be set upon us by the king. We don't want to dialogue with the king as a person. What we are calling for is the king to ensure that its government has the capacity and the mandate to engage with the pro-democracy movement.
Mr. Maseko, thank you so much. It's always very nice to talk with you.
My pleasure. Thank you so much.
Tulani Maseko is the chairperson of the Multi-Stakeholders Forum of Eswatini. He was speaking with us from the capital, Mbabane. Sierra Leone's Minister of Gender, Mati Tarawalu, says in today's patriarchal world, gender inequality is not unique to Sierra Leone, nor is it an African phenomenon. She says gender disparity in Sierra Leone is exhibited in the form of domestic and sexual violence, high teenage pregnancy, and high school dropout by girls, and lack of political representation. But Tarawalu says President Julius Maada Bio has made good on his 2018 campaign promise to increase female representation in politics. Last week, Tarawalu presented to Parliament a bill calling for 30% representation of women in Parliament.
The bill has four key provisions. Provision one speaks to a minimum of 30% elective positions for either gender, male and female. Provision two speaks to a minimum of 30% of appointive positions of either gender, and by appointive positions we mean ministers, heads of power status, ambassadors, board members, and that sort of thing. Provision three talks about access to finance. The bill gives the authority to the Ministry of Finance and the Bank of Sierra Leone to engage financial institutions and develop a new sort of methodology or new idea or system on how to increase finance to women. The fourth provision is what I call gender mainstreaming or some sort of gender mainstreaming, because it speaks to equal pay between male and female for equal work of equal value. And it also speaks to institutions, be it private or government, to have a minimum of 30% females or women within their employment.
What would you say is the level of female participation right now in the Sierra Leone Parliament?
The current parliament constitutes 12% women, and that is unacceptable, particularly where you have 52% of the population being women.
What about President Madabio's own cabinet? What's the level of female participation in President Madabio's cabinet?
On appointive positions, currently for women, you're talking cabinet positions, you're talking heads of parastatals, you're talking deputy ministers. We're averaging 21-22%. So even though that's higher than the elective sort of positions, it's still below, you know, the minimum 30 that women are asking for.
Why do you think, Madam Minister, that women have had a difficult time in terms of representation, and how do you think this can be alleviated?
The world is patriarchal, and gender inequality is not a Sierra Leonean phenomenon, nor it is an African phenomenon. It is a global one, and the inequality is manifested in different ways depending on where you live. In Sierra Leone, we see it in the form of sexual violence, we see it in domestic violence, we see it in high teenage pregnancies, we see it in high dropout of girls in school. And addressing the issue requires a multitude of initiatives. And one of them is the bill. And what the bill will do is address the economic and the political disadvantages that women face and redirect that so that we have more women participating politically and more women being involved in the governance space.
Nati Tarawale, Sierra Leone's Minister of Gender, she was speaking with us from the capital, Freetown. Benin's parliament voted last week to legalize abortion across the board. Previously, abortion was permitted if the pregnancy posed a threat to the life of the mother or was the result of rape or incest. Now, the new law allows abortion within the first 3 months of pregnancy if it would aggravate or cause material, educational, professional, or moral distress incompatible with the woman or the unborn child's interest. Andre Dossa is editor-in-chief of Channel 3 TV in the Benin capital, Cotonou.
It should be remembered that this law already existed since 2003. But it did not really make it possible to fight against clandestine abortion, which are a real social problem in our country. In Benin, more than 200 women die each year as a result of clandestine abortion. First, the government decided to strengthen the law. Now, with this new law, abortion is legalized. Women can legally abort without taboos in adequate health centers.
How prevalent is abortion in Benin? In other words, what do you think motivated the members of parliament to vote in favor of abortion?
As I told you, abortion is a real social scourge. Many women come down to us because of illegal abortion. According to the Minister of Health, more than 200 women die each year from abortions. Many young girls drop out of school because of this phenomenon. This is what really motivated the parliament member to vote this law.
I'm sure there are some people in Benin who are opposed to legalizing abortion. What are their arguments?
Obviously, this law provokes a lot of reactions. Many citizens are opposed to this law. all religions have expressed their concerns. Benin is a country where traditional religions are well established. People are very torn from moral values and think that abortion is a bad practice. The Catholic Church has also made a statement asking Parliament members not to pass this law. The President of Parliament also openly opposed.
So, Andre, what's next for Benin? Is there any debate in Parliament about gay rights in Benin?
I fear that the question of homosexuality cannot pass so easily. The vast majority of Beninese society is still hostile to LGBT people. People remain very conservative on this issue and certainly will not accept it.
Andre Dossa is the editor-in-chief of Channel 3 television in the Benin capital, Cotonou. It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the Valencia Marathon, where Ethiopia's Letzinbet Gede smashed the women's half marathon world record on Sunday, finishing in 1 hour, 2 minutes and 52 seconds. The 23-year-old Gede, who is also the world 5,000 meters and 10,000 meters record holder, shaved more than a minute off the previous half marathon mark of 1 hour, 4 minutes, 2 seconds, set by Kenya's Ruth Chepngetich this year. In the men's race, Kenya's Abel Kipchumba made a late charge to win in 58 minutes, 0.7 seconds, moving him to sixth on the world all-time list. Fellow Kenyans Ronald Kipruto was second and Daniel Matiako was third as the top seven men finished the World Athletics Elite Level Road Race inside 59 minutes. Staying with athletics, Olympic running greats came together on Saturday to bid farewell to rising Kenyan star Agnes Tirop, whose mother earlier this month sent shockwaves across the nation and the athletics world. A double world championships bronze medalist tipped for future stardom on the track, Tirop was buried in a white casket in central Kenya on what will have been her 26th birthday. Perez Chepchichir, Olympic marathon champion, and Amos Kipruto, men's marathon bronze medalist, paid glowing tribute to the slain long-distance Olympic runner.
It's a bad moment to us, and Agnes Tirop is our champion. It was so sad to me.
I remember Agnes in 2019 when we were in World Championship, because Agnes got a bronze medalist in the 10,000 and I got a bronze medalist in marathon. It's really painful.
At the burial of Tirop, Athletics Kenya President Jackson Tuwei unveiled plans to honor Tirop.
We are going to honor our athlete Agnes Tirop by giving her the name of Agnes Tirop Memorial Cross-Country Tour in Eldoret.
Tirop's body was found on October 13th with stab wounds in the bedroom of her home in Itien, a high-altitude training hub for top-class athletes. And out of football news, COSAFA Women's Championship winners Tanzania have been eliminated by Namibia from the Total Energies Women's African Cup of Nations Morocco 2022 qualifier after a 3-2 defeat on Saturday. The Twiga Stars were smartened from a 2-1 loss suffered no thanks to Zenetha Coleman's brace at the National Stadium Dar es Salaam 3 days ago. Elsewhere in Ghana, the Super Falcons of Nigeria made it through to the second round of qualifiers despite a disappointing 1-0 defeat to West African rivals Ghana in Accra on Sunday. In Nairobi, Kenya recorded heavy double triumphs after thrashing host South Sudan 7-1 and progressed to the second round on a 15-1 goal aggregate on Saturday. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, October 25th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa team, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Reiki Stryak, as well as sports editor Samson O'Malley, along with all our engineers, I'm James Batty in Washington, wishing you will have a great week.